Spice, your life mula wanu. I call no bullet, oh, nyala wola wanu. Both friends are no more big hand.
Dagila,
oh, boy, it's a good one. Dagila, oh, Dagila.
Yet, come on. Shiano ya wukuba mwilambika mwana babata.
Yabish
Shomu mwene fene ni nkokota. Nole pene kele sana wakembo.
Yabish
Kumfuatu la popoka visa vina kumona vishifyo.
Yabish
Iskwela nishani Nishutu mfuafye.
Yabish
Selela, selela, selela. Ukali na ifunga na nyufok telela.
Yabish
Selena, kabafika pelela. Mwala jimtivecha mfungwa mpelela.
Yabish
Dimbi mwona kwats ni ya jia fu.
Tabishi
set mesho waleta. Nga pali ya baku tumine juicy ne mesho waleta.
Tabishi
nishi wa mwona kwati nishi. Dishi disi ulepokelela disi. Nishi nechi chale posa popeli ashe mwale mpangile chichali posa
po. Welcome kuma komanda. Kuna jaba ipompa kuba komanda.
Papa
tatufuwa ikana kulanda. Muna fiasiki na shiba na fisanda. Takan jampio tanke. Tets nika bonjo mpapate. Naka kanya mpape. Limbo samuka de Kylian Mbappe.
Amaja shieno ya wupuwa mwilambika mwana papata.
Yabish
Shomu mwene fene ni nkokota. Nole pene kele sana wakembo.
Yabish
Kumfuatu la popoka visa vina kumona vishifyo.
Yabish
Iskwela nishani Nishutu mfuafye.
Yabish
Selela, selela, selela. Na ifunga na nyufok telela.
Yabish
Selena, kaba fika pelela. Mwala jimtivecha mfungwa mpelela.
Yabish
Napapa. Hey, hey.
Yabish
Eotrip.
Yabish
Toba kumu kaka
Kumere.
Tatu afikala batu mwena kubusaka.
Opopo
Tabanguru kaka
Nepos.
Tatu akuma na moru kumu kaka.
Kujika
Wete Beta.
Yes
Jusu mpele kowe tata.
Natabwa
kumwela vala vekata. Ukuwa mwona panapa ni we tata.
Andiyo bine kuya ntetu bine. Kafula mapine amano ye pine. Hanso master nika mifoli vili. Chanso muka pokelele kuba mivili. Ule chen 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 ta. Ukafuwa pofi posa senta. Mwana life kote ni senta. Bete ndia bubo fenzi da. Amaja shieno ya wukuwa mwila mbika mwona papa.
Yabish, nyimbo za wuzifuni kamubini. Nilingati matewela ningo katia mapini. Monga chimo drift ya buliki la pasini. Sinzi voka manga short skirt niliko mimi. Sindine China manshiri wakupene nako. If you don't watch what you say ni nako. Hatibanga ni chilo rapa ni bakari. Don't make me laugh.
Boss, let's bana makungu. Ika sifo after mo, unofundu. Kati levo po, jis, laka. Junior wanna see me, we want all along. Mushanga ma boss, fuck chip and boss. Cast Joseph, cast Junior Vice T. Young cast Nisef. Commander 1 meter big Ali. Commander Nicholas, te kulu muli wadi. Ela zokai, bash taloni Stoku popo kana katu tamefe nasi. Mamchi waku somi, wawa waku son. Enen waku son ni, super star legi. License, jizo sompa star legi. Numu pigi, tumpa nike kapon. Kaipute tupa nika kapone. Pote panote China wa shoote. Fresh tumulaka. Mwendi wanu boss wa selenje. JD na shivata.
Au menegeti ya fina kripwana.
Don't boys vapele professional music.
El Peter.
Thanks for downloading from zhitspromos.com.